Bannamateeka b'omuwawaabirwa mu musango oguvunaanibwa omusajja Christopher Kello Onyuomo agambibwa okusirimbula abaana bato ku ssomero lya Gaba basabye kkooti erabike nga yejjereza omusajja ono Kello kubanga ku lunaku lwe yattirako abaana yali alina ekirwadde ekimutawanya ku bwongo ekya schizophrenia. Schizophrenia kirwadde ekitawanya abantu ku bwongo nga bwe kikwata omuntu engeri gy'alowoozaamu gye yeeyisaamu ne gy'akolamu ebintu eba tekwatagana. Mu njogera y'ennaku zino gye bagamba nti aba avuddeko. Kati munnamateeka we Richard Kumboga ategeezezza nti waliwo n'obulagajjavu ku ludda olw'abaddukanya essomero lino ery'eggaba kubanga teri muntu yali afa ku baana abaali bazannyira mu luggya lw'essomero ate tewaaliwo mukuumi ng'obujulizi bwonna obuleeteddwa bulaga tewaaliwo na kitabo omuwandiikibwa abagenyi ekyayanjuliddwa kkooti. Ku Mbuga ategeezezza nti okusingisookera omusango gw'okutirimbula abaana kijja kuba kya bulabe eri bannamateeka n'eri abo ab'enganda z'abantu abaliko obuzibu ku bwongo. Ku Mbuga okwogera bino abadde awunzika empumbawumba ye mu musango oguvunaanibwa gwawolereza Christopher Okello Onyuomo agambibwa okutirimbula abaana bana ku ssomero ery'eggaba. Kakati omulamuzi Alisco Muhangi Kawuha ali mukuwulira empumbawumba ey'abannamateeka ab'enjuyi ebbiri mu musango guno. Kiddiridde Okello okufundikira okwewozaako enkya ya leero ku lunaku olw'ekkumi ng'emisango giwulirwa nga badde n'abajulizi babiri bokka. Bwe banaamala empumbawumba abantu abagoberera emisango gino mu ndaba ey'omuntu wa bulijjo bayite ba court assessors bakuwa endowooza yaabwe era bawe omulamuzi amagezi ku kiba kikolerwa Okello oba gimusingisibwa oba nedda. Abawaabi ba gavumenti Jonathan Mwaganya ne Anna Kiiza bagamba nti Okello emisango yagizza nga bbiri omwezi guno ku Gaba Early Childhood Development Center mu division ya Makindye mu Kampala bwe yakkira abaana banana abafumita bufumita ne bafa, wabula Okello agamba nti yagenderera kutta abaana bano.